zu sigis, bizani ubawe. Abantwana batwele, bamele kungena ku VIP. Sefikile ipausa, khala bantwana here it come. Kune ninu mbawna, ngeke ningimele, ngeke ungimele. Ngeke ningimele, ngeke ningimele. Ngeke ningimele, ngeke ningimele. Ngeke ningimele, ngeke ningimele.
Get on in there, get on in there.